Kalimba. Yeah, yeah. Is a Kalimba.
I do it fun.
Bali wogere bigambo bingi mwana nga kanisa ntaminga njagala fulumye mwana nayo ndo yangumya omutima tata Yesu nansindikira omubeezi atandise kutaga
bwemba nsinza nsinzono sanyuka ndigidanga nsinzono jenva nyimba nga nyimirono atandika kubula tata tandekere gwekamba ndiba ntulwaleru lwakusanyuka ebirala bibiki mukwano lwakuja kusa gwekamba ndiba ntulwaleru lwakutikida ebirala bireke mukwano lwakusinza oyo
katusanyuka tujaguze olwaleru mama
ono Yesu akikoze neera
katuyimbe tuwuke tunyenye nebiwato
ono wafa akikoze neera
ono wange
akikoze neera
Nkusubira mulokolo kusanyuka okubuka buka sako nokujaganya kuba mukama wali okubikuwa nokutamu ezo sala zosabye muguno mwaka obango yagala mbaga oyagala mafuta gakusukuluma okutambula mawanga na wanonyo mwana
Banange sibalimba
Obango wakanabuza muzeyi Patrick
Bali wava mujulira Oliwa mama mukisa nimpulose na
madewa Ndolwa lelu lwa kusanyuka Ebira labiri kimukwano lwa kujakuza Kwekamba neiba Ndolwa lelu lwa kutikida Ebira labiri kimukwano lwa kusinzo yo
Katusanyuka tujakuze olwa lelu mama
Ono Yesu achikoze nera
Katuyimba tuhuke tunyinye nevi watu
Ono wafa achikoze nera
Ono wange
achikoze nera
Ono
Yesu achikoze nera
Ono wange
achikoze nera
Ono
wafa achikoze nera
Ono wafa achikoze nera
Ono talimba Yesu
Ono wafa talimba
Ya komererwa nze nente we mireme nesanyu nezijula moyo gwange era kati nze ndya butala ntambula mvimba kuba munene wali
bali wogere bigambo bingi mwana nga kanisa ntaminga njagala fulume mwana nayo ndo yangumya omutima tata Yesu nansindikira omubeezi atandise kutaga
tusanyuke tujaguze olwaleero mama
ono Yesu akikoze neera
katuyimbe tuwuke tunyenye nebiwato
ono wafa akikoze neera
ono wange
akikoze neera
ono
Yesu akikoze neera
ono wange
akikoze neera
Ono wafa chikozenera.